Nani uwaga siki na wogo te mtoto siji mageto ni utalewa kwa nintu late mtale na semo ni ote pepo ni hii imekubamba mama nzawise wakalishi ustadhi kitu chobwaba watu msibani tunawishi loto loto pa moto panchi za Gaddafi ni nyoko onikalishagi watoto na misto wagi maboko bongo mashoga wengi babu misi lagi machoko na nitazela chafu tatu wa usaidi ugoko yo nikigiacha ni kama movie siyo menipata flow nimezilaza tangu juzi na zijachacha bros yuna mashaka mimpufunzi niko na masters Yoni na madaraka na wanafunzi kadarasa Kwetu mchawi giza panchi zima coral boy More fire, minakula dima tomboy Rombaya, style nyingi kama porn star Gang lama monster, nazunguka poster Popo bawa, nishatoboka dima dress code Stupi agi, ni hata mlete wanajesh bro Stupi bangi, motherfucker bongo forever Mdistuki agi, naona machawa na wendesha tu Stupid guys, inashangazo naono janja ni kukopi Na uliwengwa sasa, lomfanya kubanda kama tozi Hii culture wezi Tunzwa na disaster mbae na battle na rap chao madogo na kuwachapa makofi Na wewe juzi umeanza kurap usha jona rapper Mshambo usha zoea tumbaku ntakupa skanka Uone na vopita kiarabu msaudi arabia Shkulu tu albabu sijawaka Sinaga tagi na wamudu kivyangu Au Afrika mbao wananletea ukauzu marabu Kitawa lamba kinona lazima chane kwa dabu Na uambio kini guzo kijafua takanzo tunawazaba Nlipo toko gali onyee watabu Aso takompea vipi na wawala chipsi kavu watabu Tabata wanaojifunza mea kumbe kushabu Wanajifanya wanamjua sana nguwea na dandu na sio langa ila Wachawi ni marafiki ya tuwezi kuenda sawa Seta mbwene alini snitch kisa chaos dawa Before ali wish kuni treat ila lipombiwa na feed Kwa mwanaona vuta weed Akamua kunawa It's not a joke fella Rated the most power Liza Tabata likuwa got kabla kontawa Enzi anakuja ghetto kwa konki Ana tavesi fire ndo ilikuwa face Tukwa bonga bonga kuchange mind Ujua ntasanda cause game yako technique really Kone 6 feet under Mr. El Chapo Uyo hapo mwamba mcheki hapo The abla kadabla niki mathafamba ganja kuli fresh macho Ah naona mimi Ah naona mimi Ah naona mimi Kwa macho yangu Naona mimi Ah naona mimi Ah naona mimi Kwa macho yangu Sinaga tagi na wabudu kivyangu Awa flika mbao wananletea ukawusu marabu kitawa lamba Nona lazima chane kwa dabu Na wambio kiniguso kichafua takanzo Tunawazaba nipu